awudingi bangene awudingi bangene mina izinto zihlanga izinto zihlanga
awudingi bangene awudingi bangene mina izinto zihlangane.